Me and Jilly Music Live, we the sons of Jesus Christ, shines as a light, stream flow, oh oh.
Every day, una chachi, Facebook, ako sekani, mara ko clock to na whiskey, he tell me as a god in a whiskey, and you know good ko wapi, and you know good ko wapi, I know Lisa ko wapi, and you know good ko wapi, utabubu. Utabubu
utavuna lichopanda, utavuna lichopanda, utavuna lichopanda, utavuna lichopanda,
lichopanda.
Utakona lichopanda.
Hivyo kulizwa na Mungu kwa watu utajibu nyumbani. Hivyo kulizwa na Mungu kwa watu utajibu njiani. Hivyo kulizwa na Mungu kwa watu utajibu kilabuni. Oh, anachotaka kanisani tenu jengwe kimani. Anauliza uko wapi, anauliza uko wapi, anauliza uko wapi. Anauliza uko wapi, anauliza uko wapi, anauliza uko wapi. Utavuvu, 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 utavuvu.
Utavuna lichopanda, utavuna lichopanda, utavuna lichopanda. Utakuna lichopanda,
lichopanda,
utakuna lichopanda.